Kia ora anō, e te hoa, nau mai anora ki tēnei o ngā pāhorangi. Kuia tēnei ko te pāhorangi mō te wiki 35 o te pukapuka Māori Made Easy Tuarua. And your test in this pāhorangi is to see if you can work out what the answers are to these two puzzles, these two brain teasers. These are called panga. And here is panga namatahi, puzzle number one. See if you can understand the language and then work out the answer. Kei roto koe I te kauranga. He pā tū matapihi kore e karapoti ana I a koe. Arā, kāore he matapihi I te rūma. Ka tukuna e koe, te wai, kia rere I ngā kōrere. Ka atahi, ka pakaru, te kakau, ki tō ringa. Kāre hoki e tāia e koe, te rere o te wai, te aukati. Kei te tāmau, te kuaha, arā kei te raka. Kāre hoki he matapihi I te rūma, e puta ai koe ki waho. Tai hoake, kā piki te kārewa o te wai, kā toromi ko koe. Me aha koe, e ora ai koe. Is that panga again. Kei roto koe I te kauranga. He pā tū matapihi kore e karapoti ana I a koe. Arā, kāore he matapihi I te rūma. Ka tukuna e koe, te wai kia rere I ngā kōrere. Ka atahi ka pakaru te kakau ki tō ringa. Kāre hoki e tāia e koe, te rere o te wai, te aukati. Kei te tāmau te kuaha, kei te raka. Kāore hoki he matapihi I tēnei rūma e puta ai koe ki waho. Tai hoake, kā piki haere te kārewa o te wai. Anā, ka toromi ko koe. Me aha koe, e ora ai koe. What should you do in order to survive? Good luck figuring that one out. Now, here is puzzle number two. Once you figured out puzzle number one, brain teaser number one, anei a panga namarua. Here is brain teaser or puzzle number two. He aha te pātai kotahi, tino kore rawa atu nei e tāia e koe, te whaka utu atu ki te ai. Heaha te pātai kotahi, tino kore rawa atu nei e tāia e koe, te whakautu ki te kupu ai. Now see if you can work out what the answers are to those two puzzles. The answers will be at the beginning of the next podcast or pāhorangi.